Ese kitongole kivunaanyizibwa ku kutambuza amasannyalaze mu ggwanga lino ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited kigumizza bannayuganda naddala bawangaalira mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nti kikola kyonna ekisoboka okukakasa nti bafuna amasannyalaze agamala basobole okukola obulungi emirimu gyabwe. Bino byogeddwa Engineer Mark Namungo ng'omukungu okuva mu kitongole kino bw'abadde alambuza bannamawulire ssaako n'abakungu okuva mu kitongole ky'eggwanga lya Japan ekya Japan International Cooperation Agency ekiyite JICA. Projekiti y'amasannyalaze Japan yetaddemu ensimbi mu bitundu bino eby'embalala Mukono. Projekiti eno eyitibwa Kampala Metropolitan Transmission System Improvement Project ng'egendereddwamu okuzimba substation egenda okuvaako amasannyalaze agawereza ddala megawatts 6 era nga yakuwemmenta obukadde bwa dola za America obuwerera ddala 12.
Kampala Metropolitan ekyensusso kyeyina mu Uganda yonna 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 amasannyalaze agakozesebwa mu Kampala Metropolitan gasukka ku bitundu 5/10. Substation zino twazikoze mu ngeri nti eno egabira endala n'endala n'egabira endala n'endala n'egabira endala ate era ne zikonekitinga n'ebibibiro by'amasannyalaze. So kitegeeza senga tufuna obuzibu ku ludda olumu olw'okuba nti ziri connected tusobola okufuna ate amasannyalaze ku ludda olulala. Projekiti eno ndika mwaka guwedde omwezi ogwokubiri batuwa emyaka ebiri tulina okuba nti tugimaliriza omwaka ogujja mwezi ogwokubiri pozi ne progress esaawa zino eri bitundu 7/5 ku 10.